Yeah.
Yeah.
Wow.
Nasikia kuna OG amebleach and that a bitch. Na na body kaya vera, surely they look like twins. Your crown nani aliwapa calling yourself kings. Oh yeah, I'm constipated, so don't give a shit. Rasta man vegan, me no need no beef. Where I'm from, ujaona chochote unless you speak. And better hide your fears like dogs people sniff. Kaza kali ondo upande, life is a little steep.
Shows a scraper, pigia zege na kuchoma chips. Sahi nasoma masters and importer still.
Goosebump flows are reporter skills. Wakuchekea usoni wakati roho zinandita. Nikipata mimi waone mioyo inavyopwita. Si unaanza wivu alafu chuki lete vita. Slap me on the left, I turn you the other cheek. Next my feet will be covered with your shit. I'm a lost boy, wananita Mr. Chicks.
Nisomeke a, nipo niko a. Siwe tena vi kwa machizi wa kita. Nisomeke a, nipo niko a. Siwe tena vi kwa machizi wa kita. Chafua, baya iwe baya, inyo baya ni haya. Chafua, baya iwe baya, inyo baya ni haya.
Hini click lock ni pite spliff. Puff pass ni tingike. Kani madem na wafinya bila foreplay. Yaliondua lesi pite. New kids on the block. Na spit ingine revolutionary. Na wambi ukweli matini wana bend over. Masponsor ndo wanafanya missionary. Na defend greatness. Mtani wana nitanga dictionary. Na hini straight up Kiambu mpaka Dar es Salaam. Full makeke wanasemanga kustare garama. Homeboy nipate na chima ni pale galana. Indoors ni madem wanavua pazia. Nikishika mai ni my boys wanna boo up fear. Mindo son of fear, son of the realest pioneer. God son, single musketeer, son of a gun. Me hang on streets, cash and delia. Mindo plan man, mindo barrelia, gun can be a.
Nisomeke a, nipo niko a. Siwe tena vi kwa machizi wa kita. Nisomeke a, nipo niko a. Siwe tena vi kwa machizi wa kita. Chafua, baya iwe baya, inyo baya ni haya. Chafua, baya iwe baya, inyo baya ni